Dan kettini sigilaji studio kalangu eden gondi yamde jomintaji sappo e jewon ko vittori kibaru juma fulfulde ko min Omar Hammad janganto nani ko e kibaru jumon nani ko ta sukabe jangobe lekol milioji tati e ujinaji kemen jetato e nogay e tato kambe sukabe kemen nayo e chapande tato e jeddo hautade e haujinabe jande ujinaji chapande njenayo e jeddo kamben kojiti hande altine o lawal jande go lewru october nonni hande go lewru october kan woni lawal lamu koja nongol do bornaki kufuneje kaske e kabbol totile oreji fuddata goldude der gallure meden nyame nonni hande en kartirta nana kibaruji meden do filla dum woni gadol ko wite ridi e lamtiri e luma ko modun kanyu duwan ko kantirta kori jam hirte mon yerno kali ranno mi on ko watta milioji tati e ujunaji keme tato e nogayo e tato kambe sukabe jangobe keme nayo e chapande tato e jeddo hautade e do enda dum woni hawjinaabe jande ujuna chapande jenayo e jeddo ko jiti lawol jande hande subaka altine o go lewru october du ujunaaji didi e sappo e jeetati der Niger dum du yeru no minister kawjido jandeji hakkundeji wiri kanjum waddi ko Rukayatu Abdurrahman yeyto lokol potordo mo bukko ci gaba on e CS Molazare go e jeewoyde noydu latori ton o yewtidi e horebe lekoloji didi di Lamin Ibra e Mamman Sa ani Usman nani ko mbimo
henato lokol gol sukabe e jangobe mu en fu weltare mawne non neddo fu hi'a bandu jangobe be e sukabe be en fu du gari rawani jangobe famarbe keme jo e laso e nayo min godi ikkadu be keme jo e ko deki min kebi warbe juwi der jangirde gom sarusi kawjido filla jandeji amin du waddani min are gollirtede illa jango jande fudda suka fu hokkama ka yeji tati der college miden godi sukabe ujunere e keme tatu e lasoji nayo e sappo e jenayo wala mo waray handen dudal mabbe fudu kebi ka yeji mu en tefobe berve ka yeji nayi kokka
nani to jangirde université Abdou Momini Diofande Nyamede ba ko janginobe université be acciti murtere mudum dum hadayi mabbitol jande hande altine o wada kam dum do murtere mabbe de wadi ko jangobe université hewbe yanobe to endam potiri kebay wartude Saibu Sherif Amadou delegejo kalo do inde jangube demle e tariki nani ko wi Asuman Shina
ya pa langouman ki a attendi
imbe gareno hidira non fu denne murtol janginobe gol wadi jangobe ben gare sanni tawta yade yeso e garan jande dem fuddi no wodi ba tewtewru wado tenu amma fa warde handem bandirabe amin gom gare ibe ton wuro denne dum waawi wi'i sadorna hebi de sadorna hebake du jangobe ben buri tampude komin gidi ni woni mosol hebo lawlaw der joda hale o kan jande tabbita der leydi meden
lerno som continue sur le bon train
hande go lewru october kam woni ko lawol koja nongon ley nyamey fuddata gollude dum du tawa kenana e tilsinde jom e moteje e jom e loreji dum woni jom e moteje ngatta do enda kaskiji noni e faware joni jom en hano loreji du borno toti mudu enda mane kabba toti mudu en lore wakati awjon kanjum wadi ko bandimi Diallo Mariama Kenda yehi to enda rompo mairie garage yade lawol do nokure to wite lawol do lo indi tirade essanger jori hamani o ewoy to enda noy dum wontiri Suman Amadou Ali Nyali famtinemi
subaka o mo jida e mota mum fu na habbi totol mum faano wodi o do jon taksi mo min paddi o hollimi o wi hono wakati mo horejo gallure nyame o enda hali halaka illu nyande mun tayna himbe fu faami fa wodi
no wodi natobe taksi be anda no tuti di kabirte sey to min balliri be andube du to nati sey kabana di ko e mun min illana numi andinol gol kudumi wattude faami wouti
sabada shi
min potti kasena goddo no waddi motere mun watti kaske mun faano wodi kana woni o wi dun do hun non ni ko wartila e mabbe wana do mu yaade mabbe non jonnon wajibi tokka lawol ko laamu jojjini
di ba sadat
de gonga mi hidano bornade kufunere mutu amma ko tilsi wala numi
goddo lawol ko jangol waddi ko lumo be sottobe kaskuji e kulle maɓɓe ɓeydi ceɗɗe ennan fa heewi. Nani mbiyeteɗo Paul laatiɗo naati soodi kaske muɗum wurtake, o sodanana le bitigi gonɗo hon essengeur joori hamani
dan bande kas wimi na sechiens dan katimi ana serach ace porisiana kama wana ɓeede kas amma yasune na sa kas yakare
hono awƴoɓe mobilaji ɓe ennde waɗtoɓe mo tawiɓe fuu ɓe mbi hono laabi ɗiɗo joƴƴinaɗi gacce wala e majji kano woni no hani yimɓe ɓeyde famminede fawwa.
Nani maire mawɗo mo Galluure Ñamey, kanko du hannde subaka o yehi to nokkuje to laabi pottata ɗo endan e ƴeewoyde sako ngol laawol joƴƴinaangol nin ɓe puɗɗiri no gollire e mum. Kanko ni Moktara Mamoudou, wakkati no Soumana Amadou yewtidino e makko, o holli ko nin ɓe golliri e laawol ngol. Fudu ana joom e looreeji yahde e awƴooɓe taksiiji.
La population de Niamey a respecté
do Niamey duudal himbe fu do tanake andinorede awjoobe e natobe lore fu kabbituti mu mido yottina yettora he awjoobe taksiji gam be do tanake de natobe taksiji bendu mido yetta dum en wodi sanne jo en motoje min giibe bornaki kufune mu ben don du min jukkambe lore gonnino dari de police be darni ko watta joomire do tanu andinorede no wodi du laabi dimi adoyta ko watta do tanu andinorede
pleinement à faire respecter ces mesures là.
Enni e nder kibaruji meɗen ni fawari joni mbiye ɗum woni looreji soogeji Mali ummoyɗi to enda alal bittinga ngal gosiyade to enda ombori jeyi tamo ley tunnirgal ko watto ɓiɓɓe bonɓe nogayo wonɓe dow motaji jeyi tunnoyɓe ɗum du fedde leydi France hawjinde hokkugol habaruji kan heɓi ɗum to soogeji leydi Mali kokkuɗi habaru o. Ngal tunnirgal du waɗi ko watta tawe soogeru waɗi ko waɗi soogeru worru wara e hewɓe nawni ene woɓɓe nawniɓe tawi duno ɗon pelle ɗum woni bellaɓe laati ɓe jogi kaɓorɗe gam durwididde ɓiɓɓe bonɓe tawaɓe ɗo enɗan hadde kerol mi leydi meɗen Niger soɓɓirde nayorage to enɗan furnage leydi hawtade ɗum woni fedde wiyetede kamɓe du ano wonde no durwida gam to enɗa azawad wiyetede mesa e yahde ɗum dow murtuɓe hiɓɓe kamɓe du kolli e nder andinore muɗum kotte nimɓe jeɗɗo kamɓe woni ko wara asawe bittiɗo e nder nokkure wiyetede ama lawlaw ɗum do habaru noon laatiɗo mo andinaka nder leydi ndi. E nder habaruji amen bettiɗe ɗi ɗum woni on kettinanake mawɗo bangere mo kwarateji on dow filla ɗum woni guykaji e tetere ko laati ɓoytiri jon o nder bangere makko. Hannde du on nanan ko bi'eteɗo Hima Hamani, mawɗo bangere Basoramo Ñamey, haali dow majjum kando kay wakkati no laawol laamu koƴanongol.
Fa hannde no heddi koy sabu motaje wiɓe enda ɓuyteki kay sanne de wonko heddi e maɓɓe fa wara joni no hani ɗum naata to ɗum ƴeewa ladde noon na wuro noon ɗum naata nokkuje fuu sabu se ɓe gari fuu motaje maɓɓe ɗe enda ley ladde ɓe joppotaɗe ɓe naata le wuroɓe koƴa koɓe koyto ɓe mbujja koɓe mbujjoto sabu motaje ande wala talgal an natta le wuro ne minen remoɓe sukaɓe amin jomin cuusa bamin acca ɗum ya ladde to endan sabu seɓe jiiri jomum téléphone ɓeetaɗe ɓe tenda koɓe jiiri ɗum fuu ndene jokkay ko hanni woni ɓe naata ladde ɗi ɓe ndaara ɓen fa woɗa heyi gam police ɓe enda no andi fuu to ɓe keɓete kinno no naata no nangga ɓe seɗɗa seɗɗa wanaɓe fof e wawi heɓede ñande worde
koyeɗ.
Noni ko atto ni ɓe ujunaji ujunaji kamɓe gaɗi yaadi metta to endan dow laabi Galluure Wagadougou asawe bittiɗo wakkati no burtaki guɓal partiji ɗi gala e laamu e wiide ko kamɓe jamray e laamu hoorejo leydi Burkina Faso biyeteɗo Rock Marc Christian Kabore. Woɗi du ɓe kolli fande ɓe ƴami ɗume woni no saabo kippitanɗe ɓiɓɓe bonɓe ɗe gonno gaɗa to enda nder leydi Burkina Faso. E dow laawol goto ngol ɗo ni ɓe kaali wiide ko himɓe hemre e nogayo mayi caka duuɓi tati warde joni ɗum ko saabi ɓe mbi kamɓe hande leydi Burkina Faso ndi no tawa e nder saɗorna sanne farrasu ndenagu ɗum du hunde noon ko hoorejo guɓal partiji wala lam biyeteɗo Zenferi Diabre haali o holli du fawari joni no hani tawe ɗum woni ko laabi darne fa waɗa ko tawe ɗum woni ndenagu watti ɗum do fedde leydi France hawjinde hokkugol habaruji kan andini ɗum kiido woni burtaki arande fedde guɓal ɓe gala e laamu illu Kabore hoorejo leydi Burkina Faso hoorejo leydi ndi duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi warde joni. Nani hande o go'o lewru Octobre kam woni batu ñalande ittanade leyɗe duniyaru gam nayeɓe e nder leydi Niger du nangude duuɓi capanɗe jeegom nden jomum hano yata powtiri noni wodi du den woni ko lasi bite ana yottake na yejo to goto godudo andal do gurna himbe holli ko nimbe no cedi far filla jonde mudun e ande mudun wodi du seni jomon nawi no wodi hude ko buytanto dun sanne nani ko kanko biiteedo Isa Alu Aye o wira e latsumana do maj
himbe na yebbe nan himbe non latibe teddube sanne e le galleji ko andanon en sabu den naye be enda mamiraabe babiraabe bibbe tanraabe fule baade wotere woni kase nayejo kan hokete manga ko kan jamete hunde fu ko jamete woddu demu himbe jamata na yebbe enda faama noy watta jonde mun en jonde der galle e gure e jonde hakkude lenni to joni jaman o do du fa hande himbe no jamabe ladde ton kay kana wona yebbe enda min mila ni se en dari accono ka hakke ele galluje be baata jamede kulle godde sabu kulle den warana jaamaanu jaamaanu ko ndabe ngana andube dun sanne non jonnon ko wadi hen fulle leede me afrika do en dan hono kambe nay be nda himbe non latibe e be goddo nokkuje mabbe sanne sanne bibbe kanyi e taniraabe fu en teddini be no ballabe du ko ndan be keba gurnal lobbam
nanne cinta baraden tawa kenande region tawa kando hebay lawol kolta garol nangita e lawol mabbe mangol tawi du nokure no latinde no tawa der chaka farlumaku takade mali algeri e libi amane ya irished goto tawa der fedde jinganore bibbe leedi wodi do im tawa fa hande der komiti jewtintodo do fi on o watti dande yade e dawranobe wakati no alamin washar noddunoma e cialalo nani ko hali
tous les départements du Niger.
Voilà département leydi Niger mo beddol balol tokkata yawta dermu seni département mo cinta dundu woni welaymi gan nokkuje kewde de galano beddol denno handen fu no donno gadani bani chaka cioy cioy beddol gol no donno wadi tawi du minen tawabe chaka tawabe takkol leydi Mali leydi Algérie e leydi Libye min jeggitanama bani ko du lumako no wodi sembe sanne der leydi ami dum fu wadai min gadani beddol gol dum welaymi dum mettimi wakati be tefarno lamudu e gadani no min aadi majjum amma kas
nani chakalabi didi ko be kite nimbe jinganobe pelle bibbe leedi be fadintina dum woni go'o sappo e go'o lewru septembre yaadi sappo e jeetati mudum kanjum woni bi'etere do nda Michael Jodi e Ibrahim Jori kambe Karim Tankom hande be jaraama yeso suudu sariya mawndu do dum woni le wakati yamde tati e mintaji chapande nay e joyi dum doni nimbe be so do miccito be nanga kenana nogay e go'o e joyi lewru avril gam batte Allah e burtaki kadaaki kibe ngadi do lawo lamu kawjingol kawrol arzuku ko dubu junaji didi e sappo e jeetati dum min gartana on der kibaruji majum nani der Niger département tawa kenana le region maradi no kure du non to ridi watte sanne dum du no lamtiri woni ko dum wadirte yeruno madame Hadiza Tari horejo groupement Farhama Tesawa weri o wi gado lamtiri din le ko wite ridi dum e lumako mudum no nanna jawdi sanne nani ko wi Moktar Hamadu e amaman ada wakati no janoto
ko watto ko rewbe kewta ko e mu en fa woda wonnana e do filla gollude gollal ko waddon tobe jawdi dum wonno ko rewbe commune mo Tesawa faami law ko be tewti lamtiri e be ngada dum ko wete ridi e be ciotandu ko no wodiri
miden ngada ko sukkar ko landan ko hoyoro ko jatami wala irgel min gatta miden ngada tigadige lamtiri miden itta du nebbam mayri
do enan le wuro mon do na mbi en leedi mon lamtiri ndi andan remete na wonto itto tondi
wannan kasan mu ta tasa
nanga illa do tesawa fa ya ha ku filti dum gollal gal du ni min fu min gatta do du min dema tadi
adamano man shi
no gollirton lamtiri ko gado ko eteri di dum
musara faridi
har nyanyal mu ino lamtiri mido milo ko wala putu do min do der leedi Niger gambani min boye miden gada golle de min budan dubi la soji di
nan din aikin mu kina
on ekiti gollal gal en dan togo non na illu immino don golle modon ni non abadaje
fil azal
illa mamiti mamirabe der maggal ni min pini denno tammaje di sonnete fa eterde mayri wari laso e joy woronja min kebi gardo juynyemay ekkintinimi min woronja ekkintinabe fa hande rewbe amin fu bawi gollal gal be nyanyi du der maggal debbo juudo nyemay odu waddi hollimi no gollirta lamtiridi o beedi min du
deka da komi
to no gollirton dum non
timu yanzu da inda
da ni di etama sai min gar min kedadi min cubo min itta tuni mai rifu den min chonadi min chottadi min lota den ko min kagadi gada min kagidi sai min garta min mu'inti nadi kade ga mu'inul mai rihoya ko leedi wurtodi sansam sai ni min golla min gullitodi kade dan to neddo yakki hayri der mairi sai di yo berne neddo to min timmini mu'inul mairi sai min kiryo sukkar mo min jongata on de ko hoyoro min gatta na ko jatame na ko lemu sai min fudda wadude min borno kolte amin gam miden godi kolte do min bornoto gam majje min
dawanta kibaruji med e fulfulde tili kirten to jangirti.